beautiful. Kukuchila na leji na danyeo. You are more than beautiful. Kukuchila na leji na danyeo. Itikadi pala chumfu.